Angikhuleke emakhosini akhona undlunkulu wasemathini inkosi umgazi usihlalo wendlu yamakhosi la eZululand inkosi uBhovungane usekela sihlalo inkosi uDlamini iyasedumbe mashobane oyiso lesilo osuthu iso lesilo soJozela Nenduna zonke zamakhosi esikhona la kulomcimbi wethu abantwana bonke basendlunkulu Ngiyabingelela kumfowethu uMeya waseDumbe uMajuba Mavuso Sekela Meya wakwaNongoma Sekela Meya waseZDM Ilungu leshamthetho umfowethu uMyeni Ngiyabingelela kakhulu kumfowethu acting mayor uMaphisa engimkhonze ngokuthi undodana wami Councilor Mazibuko okuyena oyikhansela lalendawo esikuyona abafundisi bonke beinterface abaholo umfowethu Ntombela nabo bonke ke abazalwana abakhona kulenkonzo yanamhlanje wonke ama department akhona kule ndawo esikuyona ngimbonile umfowethu omele ihealth umfowethu Vilakazi no circuit manager ubaba usontshikazi no CEO bonke abakhona beyibhedlela zala iZululand Sompisi we youth we road safety youth desk ye road safety utadewethu mama ubuthelezi wakona bhakho abaholi bakasantakho bakhona la imanagement yakwanongoma umasipala wakhona okuyona masipala esikuona namhlanje all senior management ekhona emele wonke ama-department iZululand DTT ne-LTT i-department engiqashwe kuyona yakwa-community safety and liaison nabakwa-transport abakhona la ngiyanibingelela abafowethu umphakathi ke wonke wala kwanongoma ngiyawubingelela angiqale ngokuxolisa ukuthi abafowethu nodadewethu ngizwile ukuthi bekufanele ngabe bathe beqala babedle ngiyabona ukuthi nephango seliyababulala umsebenzi wami kusho ukuthi ngeke uhambe kahle uma kuwukuthi ngizothi abaphephe emgaqweni baphephe egebengwini kodwa bese bebulawa indlala ngawo ke sikhona ispeech sami ngeke ngisakwazi ukusifunda sihlalo we-ANC ngiyakubona mfowethu ononobhala ngimbonile ukuthi ukhona we-ANC la kodwa ngiyazi ukuthi bakhona nabakwi-leadership ye-IFP kungenzeka ukuthi nje igqoko abayigqokile ziba ngambili hayi wena Maphisa awuyani i-leadership ufanele ngabe usume ukubuyi manje lokhu u-acte njalo nje uyazi u-acte nesitulo size sinqaba umbalula wathi ne-drawing board ikhathele manje ukulokubuyelwa kuyona kubuyelwa kuyona angiqale ngokuthi ngiyathanda ukucula kodwa kunento engiyigqaja ngayo njalo ukuthi mina lo ndlunkulu wasemathini sakhetha kahle kusho ukuthi urepresente nami kumntwana onganile njengoba ubecula kamnandi kangaka kusho ukuthi ke thina naye sinama common denominator othisha ke be-maths bayazi ukuthi yini le bamahlobo nentshumayelo yakho nabo bonke abafundisi abebekhulekela iy'hloko ezahlukene ngiyathobeka kakhulu Emavikini amabili edlule bekunento okuthiwa uBlack Friday. Mina wami uBlack Friday yilo ukuthi postponeke nje ngosuku kwase kuba yinamhlanje ke nami inkonzo eshibhile yamahala engiyithola ngaphandle kokunikela yilena ke ngiqoka ukuthi ngizoyenzela la kwaNongoma. kuyiqiniso ukuthi isilo sihlale simemezela njalo ukuthi abantu baso abangaqedani. UNdlunkulu waseMatheni uyena esebenza kakhulu nayo indaba yabantu abasuka la besebenza khona bazoqeda indaba zabo emakhaya. Enye isizathu esenze ukuthi ngibe la ngoba la kunekomiti elakhethwa isilo ukuthi silekelelane ukulwa nobugebengu obenzeka ngoba abantu bezoqeda amagqube emakhaya. Ayikho kenye indawo ebesingayenza kuyo. Qinisile usekela meqabhasha ukuthi eyeprovinsi yonke. Kodwa ngiqoka ukuzoyenza la kwaNongoma. Mawubuye eGoli abantu baseGoli abafaya abaningi abasemahlabathini kule district. AbakwaNongoma. AbakwaHlabisa. AbaseMsinga, abaseNquthu. Ngoke njengochampion wala ayikho enye indawo ebengaya kuyo ngaphandle kwala kwaNongoma. Nala izulu lelo. Kodwa kunezinto engifusa ukuzengeza kuloko ukuthi abantu besifazane bayahlukunyezwa. Lesikhathi ngiqala ngoSeptember uOctober ngawu dedicate ku Transport Month njengoba kujwayelekile. UNovember kwayi inyanga yezo yokuphepha kwaumphakathi. Nawu namhlanje festive season uDecember. Akho ngozi kaDecember kaChristmas. Akho ngozi yama Easter. Ingozi idalwa yithi ngokushayela budedengu emgaqweni. Kodwa ndlunkulu ngithayimile ngoba ngazalwa ngikholwa. Amajinzi nyakima kababa nomama, uNtuli nomamkhwanazi, uGrace, are religious. Manje ke ngiyazi ukuthi thina sonke sinemthwalo ngokusho kweBhayibheli. Uma ufuna kube khona umuntu ozokuthwalela, woza kubafundisi bakwenyusele kuJehova. I-decision ke le ngicabanga ukuthi kufanele isikhathi nesikhathi ngihambe nayo. Ngiyazi ukuthi ngaphandle kokukholwa ukuthi izinto zizokwenzeka, ngeke zenzeke. And asikwazi ukwenzeka automatically. Nawu la kufanele khona ngize khona. Ngawo ke ngiyathobeka kakhulu bafundisi bami ukuthi nize nonke ngobuningi benu. Kukhona ke izinto engifisa ukuthi ningilekelele kuzona ukuthi one sibe ingcenye yokuthi ku gender based violence silwe nangomkhuleko nangawo wonke amandla singaphiwa wona, ngoba uma singakwenzanga lokho izolobo eliqhubeka abantu besifazane bahlukumezeke nabantwana. Enye into ebalekile njengoba ku Christmas nje abantu bayakhuthuzwa KZN. Kungena abantu abanye basuka ePhokolo badlule ngalama abaqhamuka eMpumalanga naseSwazini. Badlula kwaNongoma nomame kwaN2. Abanye baqhamuka eMpumalanga bangena eNewcastle. Balindele ukuthi sibaphathe ngezandla eNtofontofo, kodwa mabefika isimo singavumi kunobugebengu, kusho ukuthi labo bantu bazotshala imali yabo eKZN, imoya yabo ingavumi. UNdlunkulu usekhulumile ngeBham. Kuthi nje phela ngoba uNdlunkulu ngeke ngisho ukuthi sadla amatha wodwa sonke. Kodwa for ukuthi nje uNdlunkulu waseMatheni angiboni ukuthi ngabe ngiyaphazama ngoba indawo ayiphethe vele iseMatheni. Dabezitha. Kodwa ngoba niyazi ukuthi nijahile, iBham lezi ke sikhona kune amnesty ngolosihlanu esivumelene noNdosi ukuthi abantu abaphethe ibhame ke sibanikeze amnesty kuze kube uMay, ukuze after May sesiyohlangana nawe ke ngiyaxolisa mfundisi, sesiyohlangana nawe esikhaleni kwamfundisi uNtombela, lapho siyobe singesenalo uxolo. Ivesi elifundwe ubaba uNtombela ngiyakwethemba ukuthi manje umuntu kaNkulunkulu bengivele ngikwazi, kodwa namhlanje kudlulele kwethemba kwami ngoba bekufanele ukhulume ngezwe elikhuluma ngesikhala sakwaNtombela. Kodwa vele wakhuluma ngesikhala nje la noma ubani. Kodwa ngiyazika ukuthi kuthi uNtombela wazi wathutha la wayekhe khona, ngoba abantu baxabana joint in bazohlangana esikhaleni kwaNtombela. Wagcine bona ukuthi hayi la ngizothelwa amachaphazela. Bahlobo. Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami. Abazalwane benu ngiyazi ukuthi namhlanje ngilimazile emnikelweni. Ngoba ngeke banikele laba bantu. Njoba bela. Kodwa ngibonga ukungibekezelela. Lo mnikele nizokwenza nina mkhulu esizweni sakithi KwaZulu Natal. Ngiyabonga kakhulu. Enye into engenze ngifune nina abafundisi nani bazalwane ukuthi kunalento ekuthi unembeza. Kwi-department ikhona i-budget i-10 billion. Kodwa imigaqo mningi egubhekile nefayo namabhrinji ahambayo. Ayushintshi le budget unembeza umuntu. Kukhona yaka community safety and licensing. Salesikhala no Dr. Maseko nabafowethu labo omnqayana. Ngoba ngisizwile leso sibongo. Kungenzeka njalo khona umnqayo wangempela ngoba awukwazi uvele ube nesinciphiso nje engekho umnqayo wangempela. Hayi mina namhlanje ngibanginamuntu. Akho umuntu nakubafundisa uthi ubheki. Ngoba phela kunongqongqoshi akwazi uba ubheki nongqongqoshi abe ubheki. Ongenani ngoba ubhekani. Usuba ubheki ke mawufika altar. Ngoba altar ayisekwindawo yakho ke le. Nami ngiyazi ngungqongqoshi ngapha. Kodwa ngala enkolweni ngiyazi ukuthi bakhona ongqongqoshi. Bayingozana ke. Bafike babe uminista la emhlabeni. Nangale phezulu la ungazi ufike khona. So uma kwabanda mina ayi uyoba senkingeni mina nje hayi ngeke mina ngibona le khona sesihlala ungasuki kuye hayi ngeke ngisuke kini mina abafundisi ngoba akekho nje umuntu ongathi mase kuthiwa kuyongena ezulwini kuthiwa umphemba akeke angena hawa futhi ningazi seniyothi nje hayi nina nangiculela leli culo lethi waza kuJesu noma uma nikiniki kuze ngikwazi ukungena ngiyesaba ukuyinikela ngifuna ukukhuluma ngonembeza ngoba yinini engazi ukuthi nizokwazi ukukhuluma nonembeza ayikho into esingayenzile ukufundisa abantu ukuthi bashayele kanjani ayikho into esingayenzile ukuthi bangagwazi abanye bagqilaza abanye abantu kodwa izinto eziqhubekayo lezo manje unembeza uma ukhandeke kahle into enhle ngonembeza noma abawukhandekile kahle Unembeza uyakutshela ukuthi yabona nje ubusukela ngumdlengula lo hey uzoboshwa Njengoba ucaba ngiyobamba inkunzi nje uzoboshwa Uyibamba inkunzi mawusuboshwe unembeza ukutshela ukuthi hey kodwa yazi bengitshelile njalo Ungene nawe etilongweni uhlale nawe ngaphakathi ngitshelile ukuthi uzoboshwa buka ke manje ukuthi sikuphi Kodwa unankinga ngoba uloku hleli wena kuwe Ngoba noma usungaphakathi ejele Uma ungayiphathanga kahle ngeke uyithole iparole. Uqhubeka ungayiphathi kahle uthi ufuna iparole mase wenza uhafu wesigwebo. Ungayitholi pha uthi nembeza kodwa uzoyithola kanjani iparole ngoba wena umthetho wakho umlaleli umthetho wasejele. Now ngizele kunina abafundisi nani bazalwane ukuthi ningilekelele silwe sonke lempi ngoba akekho umuntu oyosilwela. Ngikhulele ekonzweni mina futhi niyangibona nje ukuthi uyangibona nje mashobani ukuthi anyona le nkonzo yakho nami nginezami izevatho so hey laya kulosisi hayi ngeke ngiphinde ngiyagcina ngcike ukuthi ngize enkonzweni njengengemvethe kodwa sengiyokwevatha kwenye indawo manje ukuthi nizongibona la kwaNongoma yithi ngisheshiseni ngenza i-disclaimer ukuthi umcimbi ngulethanga la Ngoba kukhona abantu engihlobene nabo. Ngiyocabanga ukuthi njengoba kunodadewethu usekela mayor ngilethe umcimbi la. Hayi. Angenzanga kanjalo. Njengoba kunomphemba ela ibaqulusi naye angilethanga yiloko. Ngoba lapha evuna kukhona ishangane lathatha udadewethu. Angiyadlala abashana bami ngothi ngiswela ba Uvamanga ngidlula la njalo ngithitshwe lapha elonyeni ngiyothola inkuku kamabanga sengaze ngayitholi I withdraw Yatraw ngicela ukugcina ngento ethi ke kulezi izintatha engizoyicela ngizozenza nje 1 minute Eyokuqala ngiyazi ukuthi seniyenzile sesidlulile kuyona kodwa ngicela niqhubeke nikhuleke ningami ngoba laba umphembu uzobe ngasangazi nje sompisi ngo 2021 lo balingasangazi iphele balwe balobe kuyiphathe yodwa abantu baze babulalane bekwe organization eyodwa bese bebizuntuli kodwa bakuyiphathe yodwa ngazi bafuna kungene kanjani ngiqale ngobani ngoba ngothi ngithi ngiqala ngalokuthi hayi usuwane kushuthi usuthatha isayithi kushuthi usuzomjoinisa enye inhlangano kodwa bayangifuna futhi uma sebedilikelwe amabhliji umaphisi uvele athe baba ibhriji lase engapha emondlo lihambile uyangifuna uma sefuna ibhriji bese efuna ukulivula yena kodwa ngeke ulokothe ndodana hayi hayi kimi hayi kimi inkankana nenkankana lidla imsundu yangakubo ngifika la ngisuka ngalena kuwa 10 abantu bakhona bafuna nje ukubiyela ukuze badle undlunkulu uyazi nomfowethu umashobane oyiso lesilo ukuthi isilo siphassionate ngokulima ukuze abantu bangabulawa indlala nangile ke kulaba abantu balapha ngoba umfowethu unyembe uthami dala wayivama ukhala ukuthi bafuna ukulinyelwa abantu lapha mpela bafuna ukulinyelwa abantu lapha mpela now nondlunkulu umntwana uzephu naye efuna leyo nto bangicela ke behlangene nekhansela ngenzela ukuthi ngideclare ningalilwisi ikhansela ngoba nomntwana ushenge uyazi ukuthi ushampiyoni munye la bakhuluma ngamabhriji ngathi kodwa khansela ma ufuna baweleke abantu lapha ebhrijini nizokwakhela ngoba wakhelwa yimphela kodwa ma belwa nawe bengafuni ukuwela kuleli bhriji bayeke bawele emanzini uma ngabe umfula ubathatha bazobuya kuntuli bazothi intuli sifuna ihelicopter namaphoyisa abazotakula abantu manje ayikho enye indlela asikhulume ngentuthuko silapha abantu baphila abantu badla abantu ukuze bakwazi ukusivotela bephila sonke ngoba iqiniso ukuthi abantu abayidli ANC abayidli IFP abayidli ke sekunane EFF angazidleka kanjani ngoba ibomvu abayidli DA asisebenzeni ndawonye yaba lomkhuleko ngiyabonga dadewethu ungibongele kushenge owumeya we-district ukuthi akudedele uzommela ngiyabonga dadewethu ugcabhashe ngithola linyikhe ikpheji ngawe namhlanje mngani wami heyi sivame ukuxabana nalo sisi ma kuthiwa nje kune-by-election ngibona seyiphithizela ngithi ayiphithizelela lapha wena gcabhashe inkinga unegqubu I withdraw. Cha, wake wangikhumbuza enye into engangimethembisa ukuthi hayi le. Le wadi lena isihambile esekela me. Wathi ngizokufonela ngo half past 12 ebusuku. Yavele yahamba le wadi ngavele ngavala ucingo. Ngiyavuka ekuseni senginama miss calls amaningi. Engiyifonela ngiyithathanga le number yakhe. Ngiyifonele le number. Athi hayi ngikutshelile. Ngikutshelile ngithe unegqubu umngani wami wathi hayi nginememory sharp. Manje ngoba usasifundiswane uhavele wathi unememory. Kodwa ngicela nikhulekele ukuthi ama-parties ewodwa abangalwi bodwa. Vele ikhundla ibekiwe zimbalwa. Yeke bangene bonke. Kodwa futhi ngicela nikhulekele kwa one ama political parties ahlukene ukuthi azwane there's one thing eyenziwe yi-IFP ne-ANC eJohannesburg eGauteng into kufanele sikhulekele ungene lemoya nalakuthini ngoba angibazi abantu balalela kanjani lokho kuyi-ANC naloko kuyi-IFP wake wathi ushenge songcwaba omunye umuntu wathi ngiyazo nje kuthiwa nginamahlonga andlebe kodwa wekho amahlongondle badlula we-ANC nangu nyumalemo womkhombe eduzane angazi ukuthi sizwa kanjani angiqale kulaba bakakhongolosi ushenge uhlala esho njalo unesiqoko sakhe asifakayo sinoluthuli sinomongameli basezambia angazi ukuthi yebo phela ngeke akekho omunye angamfaka ngoba akakabikho omdala enkathini ngeke kodwa futhi afake sakhe umuntu oyihlonipha yini ono nje leliya liyazi ukuthi ipolitiki uyidlala makuyikuphi now uhlala esho njalo ukuthi waqalaphi yena. Manje angazi ukuthi ANC uma ingakujabuleli ukuthi uyashushenga kafihli ukuthi waqalaphi. Mina ke ngisengibe nesikhathi ukusebenza naye. Umuntu engimhlonipha kakhulu. Sake savalelwa ngathi ngivelelwe. Savalelwa ilift sakhe sisebenze eCape Town eParliament eCape Town. La ngivalela naye. Hey. Hayi ngabona ukuthi ngisengilakini lapha. Kodwa kwathi late maselivuliwe ilift I mean abese ntabukela buNtuli lapha. Ngoba mina kube nje belingavuleki ngifikelwe uphiswa kushobinga bezovela ngishobinge njengoba sengimdala. Uthi utabukela mina ngoba ngisemncane ngizosaba ukuphoxeka. Ngawe lo mkhuleko ngicela ni uextende kuleyo nto. Okwesibili ngaphambi ngifike kokugcina. Kunenkampani enkulu eRBM. Iyefuna ukuphuma, kunabantu abaningi abaqashiwe namshona la kaNongoma. Bakhona abasebenza khona. Baye yaphuma yahamba ngalombango khona. Kusho ukuthi abantu bazobuya bazohlala emakhaya bangasebenzi. Naye enye ingxenye ngicela nikhulekele bafundisi. Ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi akuyona itereni yenu, kodwa iBhayibheli lithi umhlaba ungokaJehova. Ala kwawo yizo nabantu laba bakhile kuwe. Ngawo ke usungihlalisa phela. Bana yitaye laba phathi bohlela. Hayi ngizazi kahle. Kodwa kokugcina bafowethu nodadewethu ikakhulukazi nabafundisi. Kukhona izwe eBhayibhelini elithi uNkulunkulu eyala abantu bakhe ukuthi akathandi ukuthi mabelwa bedlana baqedane. Hey lena ngiyacela ningikhulekise ngoba angiyazi kuzokwenzeka kanjani. Izolo uNkulunkulu ungisizile ngokuthi ibandla lamaNazaretha lingakwazi ukukhipha isidumbu. Bengicabanga ukuthi ukhona ozoba khona omele amaNazaretha la ekukhulekeni ngoba ngiyazi bengeke ayishiye leyo yokuthi uNkulunkulu abasize nje. Kodwa mina njengomuntu ophathisa umnyango wezokuphepha ngiyacela abafundisi ngibe nendlela eyani eyafika kuSolomon yokukwazi ukuhlakanipha ukuthi uzongena kanjani lapha. Ngiyabazi bonke amasayidi omabili ngiyawazi. Bayafika abantu ndlukulu bangifonele nalabo abangawinanga enkantolo bathi hayi siright. Lenda kade uyisho ngisho ke umuntu uyamanga kungaba ukuthi iqhelelene nje neqiniso. Now nalabo abafika ngalabo bathi sinencwadi ngithi but bafowethu incwadi ngeke isivike isibhamu. Ngiyacela ninginike ithuba lokuhlangana nani. Noma ngabe kuthiwa ngizohlangana nabanye ngapha kodwa futhi ngizoba nenkinga ukuthi ngizoqala ngawani. Ngoba bazothi uqala kanjani kulaba vele wena. So kukhona into evama ukushiwa ke bengithi ngifuna ukuyisho ngitshele la labantu be-IFP engibabona la. Ugwala wake wathi kukhandwe umasipala. ANC yaletha ukuthi abantu abameleleke nenhlangano zomphakathi nani nani kwaba khona wathi hathi nosimele i-SCP. Simele iKhosatu. Ugwala wathi hayi. Asizurojwa lapha. Uyabona nje laba beKhosatu abantu bameli iKhosatu. Uyabona nje ngisho amakhalabo ukuthi ukhongolose la. Yingakho nami nginibingelele ngoba noma ungathi u-deputy mayor noma u-acting mayor. Ngiyabona nje ukuthi hayi la kunomboko la. Lempi yaseNazaretha ifuna sikhuleke sonke. Hayi ngiyakubona Nkosana. Hayi sengiyakubona Nkosana. Ngiyacela bafowethu ninginikeze i-leadership yasebuhleni, i-leadership yase Thembezinhle. Ngoba ngiyayisaba into engahle yenzeke lapha. Ngiyayisaba into engasenzeke lapha. Ngiyazi ngihlakaniphile kakhulu kodwa ngiyacela nisikhulekise. Niyokhulekise namaNazaretha. Ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi kubulalana abazalwane. Eni abantu esithembele kubo. Angazi noma ngiyakuphoxani kodwa angikholwa. Ngoba njengoba unje nje kusho ukuthi noVaseline uthe kancane. Abantu ukuthi uma sesine inkinga sihambe sibe onikodima. siye kubo. Hayi akumina ngedwa. Why uMandela? Wafika wabutholwa uMongameli. Why uJZ? Wakuthola. Why uCyril? Wakuthola. Why uZikalala? Wakuthola. Ba why uBheki wakuthola. Wakuthola sanga waxoshaka uBheki, uBheki icele. Hayi nami nganikele. Ukhona ngintombazane yayingihlupha kabi kabi ithayi hambe yonikele onyazini ngaze ngathi kuyo hey njengoba uthi njalo akunikele onyazini kanti manje nibaningi ofuna ngiye nasekuphakameni ngiye nakumpanza lo wahlubuka wayikhandele lakhe layo manje ngoba phela kukhona nencoyincoyi yazama naye manje kusho ukuthi ngingagcina ke kodwa ngoba ngiyipolitician ofuna ninikele kubo bonke ngoba mina ngithi ngiyakwa equality ngibatreat ngokufanayo abantu. Eh ngiye kuba bonke bese kuhlangana ithunywa ke zasese abese ke zinginikeza ke kodwa ke baba ngifisa ukuthi ngoba ngithe ngikubonile ukuthi ukhonze Nazaretha ngiyabacela ngiyabafundisa kodwa iBhayibheli engilifundayo lithi ayikho insindiso ngomunye ngiyacela ukuthi nizikhulekele nani ukuthi nedlule kulesi simo. Sizodlula nginama 8 years kodwa ngifuna ukwatshela abantu abazwe bengihlangana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi benze njani ukuze sikwazi ukudlula sidlule ngokuthula ngoba baye bathi labantu abakumabe khohlisana abakhongolose bathi uma wenza kabi amathambo kaShithamba amathambo kaThamba azonyakaza anganganyakaza ngani kuwamathambo vele kukhona neculo ethi uma kwenkosi wathatha uHezekiya wambeka endaweni awazi unganyakazi mase kubizwa inkosi. Bafundisi, silekeleleni. Silekeleleni.